Kun Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Akkamoltan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo kanneen ayyaana waggaa haaraa Itoophiyaa bara 2014 ayyaaneffataa jirtaniin bagattiin sin ga'e jenna. Sagantaan keenya irraa dhimmoota lamatti fuuleffataa yaadannoo waggaa 20ffaa haleellaa shororkeessotaa fulbaana 11 bara 2001 United States keessatti geggeessamee fi ayyaana waggaa haaraa fulbaana 1 bara 2014 kan Itoophiyaa keessatti ayyaaneffamaa jiru laalchisee jiraattota bittaaf gurgurtaaf gabaa baanirraa yaada walitti qabame kan sin keessummeessanii namoo daandiitii aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya qophii keenya duraattaa dabarru. Waggoota 20 dura shorkeesson xayyaarota imaltootaa kan United States afur butuudhaan magaalaa New York keessatti gamoolee waaltaa daldala addunyaa lama Washington DC keessatti gamoo Pentagon aleeluun kutaa Pennsylvania keessatti immoo xayyaarri butan kufuusaatiin walumaa galatti namoota 2,977 fixan. Aleellaa kana qaqqindeessi hoogganaa Al-Qaayidaa Osaamaa Bin Laadeen ta'uun battalumatti himame. Guyyaan shororkeessonni balaa hamaa kanatti dhaqqabsiisan fulbaanni 11 barana waggaa 20 guute. Gama biraatiin loltoonni Ameerikaaf kanneen biroon shororkeessummaatti duuluudhaaf gara Afgaanistaanitti bobba'anii turan waggoota 20 booda biyyatti gallakkisanii bahanii Taalibaan amma taayitaa qabatee Afgaanistaaniin bulchaa jira. Jiraattonni waggaa 20 dura gaafa leellaan shororkeessotaa magaalaa New York keessatti geggeessame san achi turan maal yaadatu? Namoota lama jaallanneen dubbiste keessaa tokko obbo Zinaab Abbaa Jabal New York keessa waggoota 50 jiraatan. Yaadannoo isaanii guyyaa sanaa kan isaan dubbataniin jalqabna.
Angalama galaman galab istaakistoonjii keessa tuurist and education dipaartimentii keessan hojjata. Ani guyyaa sana galama galeen waa hunda qopheessaa jira. Tuuristiin galama osii dhufanii salfiitti dhaabbatu hollituudha. Kanaa jennaan an dura bu'ee nama lama taanee. Nuyi kana qajeelchuu TV bannee jennu walitti rasantariin aksidentii rukuteera kan jedhu the first argine. Aksidentii mo'i jennee badaa hin naane after 15-20 minutes inni lammataa dhufee dhahe. Amma fiigichaan achi keessa manajariinis dhufee asii bahaa jiranii tuuristii hundaa ganuma sana gadi yaafnee jarri immoo hin beekanu. Gadi bahaa jennaanu akkatti bahanuu hin beekanu akka jarri achi bahanii deemanu maalii fi saakishoonii keessa gachuufamaa jira ka aksidentiin argame miti. Jara gadi baafnee barriin cufamee nus sararanyaan gadi baanee ilaaluu dhalne barriin makeenya fuuldura iddoon ooli tireesantariin kuni.
Fageenyaan mamita lafa isin hojjettanirra.
One block blokii tokko.
Gara meetira 50.
Baanee dhaabannee isa namni kufuu isa namni gubatu dhaabannee ilaalaa irra nama danuu wajjin. All of a sudden bilbiingiin kun dhufee xaaxa'ee samaa irra ol ka'ee samaa gurraachessee gaara gadi nuuni lafatti gadi bu'u nu hunda irratti bu'eegaa dhufe. Katamaan manhattan sun inni ifaan aduun sun dukkanaa'ee. Karaan nuuf kaafatee daaraa taanee namni kan kufee walirra deemanii maal jedhanii caccabnee achi istaakistoonjii keessa nama biraatiin galchanuu nu bananii nu ol galchanii nu Florida.
Achi lixan.
Achuma hojjata amma deebi'een achi dibatadde ga. Innis dhibu ala nu hollinnu tuuristiin tokko tokko dhufanii nu wajjin hollitanii suuta inni bootaa kennanii fi jala sitiriitii goonee gadi baafnee booda akka jarisee manu taasifne. Achumaani all day achi oollee manni nuti cufamee daaraa ta'ee dhagni keenya hundi daakuu ta'ee galgala gara 3:00 waree booda mana keessanitti namni hundinuu akka galanu hamma nuyi isinitti dhawwallutti hojiin nuufinaa jedhanii gannu dhiisanii amma manatti galuuyyuu treeniin hin jiru tiraanspoorteeshiin hin jiru miilaan hin deeme from Wall Street to 42nd Street.
Ammam sin fudhan.
Sa'a tokko caalaa natti fudhateera.
Yeroo gamoo sun hundumtuu caccabee lafatti kufee awwaara uffanne jettanii baqachuun hin oolu yeroo baqattan kufuun faan turree walirratti.
Kufee namni danuudhaan mucaan naannaa wajjin dhaabannee ilaallu hiriyaan koo kufee namni irra deemee achi akkamuu taanee harkifnee ol galchinee trading flory ratti akechi se achi there is aiding ke na maybe never no to me that un real to kan koyo na dretti kufeo o tu baka tu na na nku kube ta chave e wole la de malana ni kufe mo na ni undi ra de ma kana tu bada biya na ma mi de achi rat the trading ve boda o salo igen sale achi ta kama ke fayer ni ndun
egai yero balani ni jal qabadu fe sana isin wan cima dan sene
dubingun wan aja ta boda nu gale male accidenti wi sene ama alo inni lamma ta du fe daw sana oh this is a dangerous something is happening kana tara ji du fon imma la kan je do nunde dafne family ti daw walu ma je tu amma jolle kan ko dila ara tu fe fam puda ufanjiru dere sana da mana ko ti daw wale enna ti ci afta no jatti aite jolle fitre mana tina e de gal galama de sala na tu rake fu gal ture
wajira baani
hojira bate ga infaka da magaba sana ala dubbin kun daga abu family da aka mulke sana egeta jolle ke san kaba jani e cinis bate rufe jolle fitre mana tina e de an gal gala ga karunda de me rufe babura ke sa de me rufe yannun babura ke sa baye safar ga ulun nun di mal ta ta mal ta ta to jatta nan jira di kan na ti kolfa ni kan na hazana
dara fatani
dara ru mata ka um ti bin tu kufe tu kufe na bidina ba ta male inni kufe suni mata ke nya fala ti bu e ole ni mal ta ye 90 degree at mal la fada ni isa ta 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 ye tuji de me nan mata ye jana ma milana ma toko toko jira kani dagan face ira miti that hurts a lot of people for department team policy na chwati nunula le nubrati kumani nubrati sambise achi gen na midanu kanu wajine achojatanu world trade big thing jira mani tiketi nuke name wambala anku nuranga u nila lamna namni yo simtamisa cancer okin developi wana kana gabate permanently achita e akamate compensation in kana maf akamate if they don't find anything every now and then you go and check yourself nakara
kunegai awara wangu bata dara sana bunyani mfudachu kam fafakate ni yo qamake sanke satti rakina umera ta ejachu
exactly kana fi amma wana gaugat ko tiyaru nalalu waqli na gargare amma wana naga umanjira ga
asabato bazinab lafti hoji ke san sanaga bala sana boda debitani demu yu yadofne
yadofne na yarinisi de bi ani ride when one torbito ko tsofameti torbito ko boda lafti sun taragame maskotin taragame doskin taragame computerin taragame trafu vale maldorame de colas bat devi ne akadri to jachun dandeng right away puta ne chuta ne chuta ne bildi ko rat ufna male denu ho jachun dandeng my department was closed because of that for permanent department in aniti ho jachun suni ergi balansun bu e kun argame lamata de bani him banne achuman chufani na danu kan achige to jachu oisa kenani isa trotaba trotaba sani isa compensation ibarbaru compensation kenani bi da mahunda gaggesan very limited kofa de bisani katarani
isi no
ani si nambe nambe ani
malif kunte
malif touristi da mu injuru amu manjuru touristi na ke trading flori tabate ila ladur enu nigdin sun hojjata mu fokir rada bate ala jeri nagada nu ala jeri ba in sel jeda ni iye nu ala odi gaje manu europa ra dufe asia dufe china ra dufe namat kuma sani faitu hakali kan elalu da amma they cannot have that kana hojjatu min jiru atman tufani department in ko atman tufame amma wanan kabalu
asirratto bozinab ga kurifanna gudda ture addunya fiyu america hokinne new york ofan ture isa bode jirenya tamititti fufe
baro jette ani ergina chedeme compensation ina kafalani chikae treatment in fuddere mal wa unde kesa de melale sala an nagata e fayata u kanko argejeru hojibira apply gore hojibira gada chuma safara sana kesatti hojibira rujatajira since then ergaba sala ati hojin kanko hojibira tige dare na shojatajira
jireni u matao ammam jijira me wae bala kana
bala ge dare menanni namala di hinu yu yukan achiwo garden wojin hodenne worar gundandenye nikan New York bahede me nikan Florida tigale nikan family tatin karakara bahe nambe kamak kan sawori kan achi bahe oji kabudan ejolle sa ise wora sa ise kobat kan hajira retrenan tudito window compensation in le atennanu male family be retra kanada no fide ejolle no jetan danu karakara bani toko toko jajjabatani na kalin wa toko toko jalkabani ru garaja lugin retrenan bu bani ru ala sa
ese no achuman turajattani mali murtefattan mali findem
ani erguman biya koti ufe New York nandira New York nandufe New York bahembe ku New York nande majade sakka hasamne safarin ti anjiru yuge darembe ku safaru mato ko kesanta amma wala oga kanunda
wagamek
o oga santa magero
New York kesa gajratanim
jolen koi basita la sadi gudatani uno nondi no akagari jira community danis veretne wol birajira yuro aja injiradu akuma gari injirada womti asina basu bada injiru jire kuma nasabe nyoshi wol barera di tura fat ya gatera
amma nan no balance ungae la fawajira ke sanduri ero argitani gamoy kur gudda jara mera garu maltu sentira gam
nande makarasan stock exchange biralan daru akaduri opening duri makina ram biradar bit bitat mirgat jala daru dande samma karanchu fame ismayu policy tabatek karasan makina nimbo because of security purposes yedani kan hojjetani andien karasan gide onda namba halandake jara security dubichen sala makajete biradar ba go around the building in anlala nama anbe ku yona genan dubisa namnam be ko le badan jiru toko toko bichu dam badana ti tola safarum ti suni I love you go ga ku da sagali no jaddach
kunundum to darbe wagga digdama ta New York kar afi New York ro sanata mitilant
rabbe ki fatwa janu adanu jirni ala sana bada idi o ikre salpa la bada salpa la walikidema walitrufa waldubisu majira erji balansu bu eka e safarisonis namninis figichis gerjerunis tu itigana tarufe insecurity o ita akem akaduriti mit
ofratta manta tunjur
ya bikin insecurity taruf ramma safar masana no jadda bada rafa gomiti blocking mahunde ke sama security daru alk policy blocking ke tan arjam don't yuri admi kana bare chite safar aja ra jitte omta tham mat jiru omta jam bada jiru ala sanan arbit naga ala san dinu amma jinne wa danu da fa gu daru jira in sodatu ka ko famitis touristic federal plaza ni sa chi dira wol buke ka safar disun sa big building kan immigration kan social security daru jira government office ana jennan barecheni hegu safarasan kun kuni fi niduri bada wole rafagoda bada wole rafagoda
sambata har akana wagadik damma fasatu yadata me ola mali adattu sinimmo
kanan yadan do isa an achi ta badde nama achi kufulalu namo foki ragadi kufuisa la dake all of a sudden explosion in building isana kae the whole downtown manatani kabari gode nunda ratti kutton daran balan nurratti bue lagan namat kantau isadamni tibu kanati jopodiro jira ma nianilad kuyanu masana adu sanan wadagun dandenyu siga achiketa kanubane namninni kan kufe wal arkitade ma kanan fenatti be kam turusin nufe utale stock exchange trading floor ite segale basu kinanu tifide gidibouda leftun di dukkan diba hun dandeny kutton safa kanati mit maskotin kenya hun di kutto ko fata internet mulatam awara ko fa undisa yu daga rabbi nagara nabase namal nus nagara bera kamita megade madanuta dabasana ko by the way kan tusitini rafa de hoji yu arga de chikesa ningi masana kesa floridi demi tokko demi la marra kabna taka chini na chira kabu about 6 months before that opening iture hoji opening iture apply gore hoji arga achit transfer ina gochura ara lalu orinsa difference in kabu sakan ko samman ojedu ay o difference in gaban ni wal na ci wajjata su manta ya den ise namni akir regalan suni namni akir tojjato jarrun dunun kuman jollen ken alan ku fotin ku fani rabbin na ambise chukotan
jiratan magala new york house of disney kabran obbo salamon guttata ittafajedamu akasittin guyya fulbana kudatok baraku malamaf tokko yadatu
guyya kana ga waggadi demadura kana ture ero september 11 biyela pambeka debite biyitini fayiti fenen ture baye dukkana e ijena gatini olinelalu olla kenya ojin olsodacha tureka
guyya sana addumatti ganama e saturtan
anin gafal sana kutat ashi Ethiopia wagga harati Ethiopiawan turefi biro linne garu manako kesata yetuni kitaba dubbisu balankun gausa dage TV gafan banilalu abitte sana gafan arku dugu manatte fakkanne sabote daga gara nanno sana da kuya le lalu fi garu dande nye fulli namasgari turre kakanati yada daga irosa yo dirati yu
lafti gubate suni waltan daldala addunya sun lafa sinjirata turtan irrafa goda
lafa sinjirata irrafa goda garu lafa uji korra baje fako miti United Nations ni kesa no jecha ture maedi sadifo na kayote kanine nurrafa gato
ega gafa si televijini bantani lalu kesa ndura namarra da gesa ni
iya adamana kotu bilbilena time garu gafa ni bi banela lo ero aeroplanin suni building isana rukutun arge uganatte fakkanne filmes natte fakkate namotan chipetti be kunni yada ture dubartini ojino jeddu namat opiati we zaroro manjeramti yakina ojino jeccha torte uchanshe garu makanshe te kate amanna ta okesa badera mucan she acce go building isana rakshe no jettuni ya de mata ko kesetti of course acce tibu kese jo she la makabdi abba qabani ergesi wojittin devin gostin kuni garo ga fashe wa tokko tokko asortu tv rattina nargamale dugaduma ergesi o jano larkinen be kana ya datta
ega akana ma biyana mat magala ke sayu do akani orkit do namni tibayatu balan yero ga saati sanar yero sanar daqiqa sanar male addan
dugadu bechuftanani yero sana yeroni fulenama argu biyani kesa wagga hamma kanan sabote jiraku dakke fakkanne biyekotte debiu fatuma taako kesa dufature garu ga sunte inafe yonake
yero battala sanatti wan sunte kuta United States dobran naqe jira dajetani addanitu
well actually ani akasi yanne immediately wanti matako kisa dufi hada bana ko dinaso ne garu Ethiopia tdebina kan jabu ture saha so kenya na yadadda zabode gaga fa dubin kabana de ne ilala demno yadisu ne immediately wan mayanne male rakkino chenne
ati warake san mana ala jiru turan jechuda gana masan
adi manako yerosi nursi da alkanu jetti la foditi titanceni bilbitena timte of course ani timur ribake sa ke in kitaba kisatu re ko kofai bala kasi arge bebo lamma tammo biya gudda kana ratti wana kasi in dufa je de yanne kana fi wan wan kesa ture yu yegara duwat bebe attamat kan yada ture yago tarakisa garu baye na uko ne yada
hatu arrake san jurubulani ganama qeetti debi udaf karan cufature attamitti ingaramana attirfan
ahadi mananko gara norzi gara badiyati ujetti mannike nyas badiyake sejira maili shantama za olfagata sefjiratu gara kenyetti de murakinan qabuture garu rakonsa attamitti debi da qanunama alati attamitti debi ena mota biya kana ujetta attamittine ilalu yada jibu kasne mirratti mariyachu kenya na yada
egai balasana namonni gesi san kesa kan biya ala wanjirani fechu kesan
dukuma kan biya ala kesa wanjirani fe sokko kana hallamata mo amce na jibu kan jiru ani areda ko yero bajiya muraddu adi manan ko lakki ati areda kana muraddu male nan jetti dukuma nan dide garu kararratti gafane ilalani baye na shakuturani
kambra lamme Ethiopia balasa na kesa du e jiru turan wa yadat tujra
namni ni yaada jiru garuu advantage ni namni biyya keenyatti argate yoo jiraate guyyaan sun akkuma sila sitteme guyyaa waggaa haaraa Itoophiyaa waan turee fi namni baay'een day ofiisaa fudhatee mana ture.
Gamoon rukutame kufee sun lamaan xayyaaraan jechuudha. Iddoo sana yeroo deebitanii argitan maaltu isinitti dhaga'ama?
Dhugaa dubbachuuf iddoon sun isuma durii caalaa iyyuu bareedee miidhagee biildingii akkasumas hojjetamee bakka bashannanaa ta'ee miidhaga. Garuu yeroo sana namoota ture waan taaneef yeroo hundumaa gaafa naannoo sanarra darbu kan mataa koo keessa dhufu guyyattiidhuma gaafa sanaati malee biildingii isa miidhagaa kana miti. Deebi'ee hojjetameera. Lamaan kana duwwaa miti biildingii shantamaa ol tokkofee garuu deebisanii haaraa ijaaranii.
Egaa yeroo namoota biyya alaa ija addaan ilaaluun akkama turee har'a waggaa 20 booda inni kun jira.
Dhugaadhuma yeroo sana gaafa yaanne boorree guyyaa akkasii arginaa deebinee jira kan namoota biyya kanaa wajjin jiraanna jennee yaanne nama biyya kanaa yeroo hundumaa nan galateeffadhaa. Amma ollaa keenya wajjin hojii nyaannaa hojii dhuunfaa wajjin gammannaa gadda keenya silirmaannaa. Deebinee dhuma akka seenaatti waasofne malee rakkoo dhumti kuwaa jiru natti fakkaatu.
Sababii sanaanii loltoonni Ameerikaa Afgaanistaan turan yeroo dhumaaf waggaa 20 booda deebi'aniiru jechuudha. Gidduuma darbe kana keessa deebi'uu isaanii wajjin wal qabatee balaa ga'ee wajjin fooyyeen argame jira jettee yaadda.
Kanama tokkotti waraanni dubbiidhuma deebisee hidhaa balleessa malee. Rakkina hiike dhee yaadu rakkina uume dhee yaada kanammoo kan isin jechuu danda'u kun waggaa dheeraa waan mataa koo keessa ture naatoolli Afgaanistaan warra Ameerikaa kun biyyuma eessaatti iyyuu amma biyyi keenyas waraanarra jira. Waraanni kun dubbii hiike dhee yaadu yeroo hundumaa taa'anii haasawuun dubbii hiikaa guddina keenya kan agarsiisuu danda'u waliin mari'achuu danda'uudha dhee yaada. Waraanni kun dubbii hiikee dhee yaadu.
Obbo Salamoon Guuttataa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma.
Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti jala bultii ayyaana bara haaraatti gatiin lukkuu yookaan indaaqqoo tokko giddugalatti qarshii 500 gurguramee jira. Jala bultii ayyaana bara haaraa 2014 namoonni dubbisne kanneen gurgurtaaf bittaaf gabaa bahan re'ee, hoolaa, qotiyyoo dabale oomishaalee gosa hundaarratti gatiin dabalu dubbatu. Magaalaa Finfinneetti gabaa horii haqaaqii fi giddugala gabaa kuduraaf muduraa Ayilee Gaarment deemuudhaan sochii gabaa kan daawwatte Saadaamtoo yaada namootaa walitti qabuudhaan gabaa sanuuf ergitee jirti.
Itoophiyaatti bara 2013 yeroo dhiyoodhaan asitti oomishaalee garaagaraa irratti daballiin gatii akka jiru namoonni bitanii fi gurguran kan raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise ibsanii jiru. Obbo Tasfaayee Leencoo namoota giddugala gurgurtaa fuduraa fi kuduraatti qullubbii osoo bitanii haasofsiisnedha.
As shunkurtii yooma gabaa kana ayyaanaaf waan nuti hobituudhaaf hin dhufu. Shunkurtaan isa darbeerra baay'ee dabalata qaba. Barreen gaddaarra barana baay'ee dabalee jira. Wanti garaagaraa wanta akka hanqaaquus wanta akka lukkuus dabalanii jiru. Re'eenis dabalee jira. Gabaa barreen gaddaarra fardaa lafa wal caalu baay'ee. Shunkurtiin barreen gaddaa faasigaatti xinnoo dabale malee birrii 15 bitaa turre. Har'a birrii 38 bitaan jira. Kunoo birrii 38 bite kana. Difireensii baay'ee qaba. Shunkurtiin barreen gaddaaf baranni walittuun waluun fakkaatu. Lukkuun barreen gaddaa hanga 550. Har'a immoo hanga birrii 800 hanga 750 bitaa jiru. Sangaa biran naqne garuuwanii re'ee fi hoolaa ilaaleera suma naannoo kana ofitti nama butanii waama xinnoo ishee birrii 4,000 birrii 5,000 jedhu naannee akkuma humna keetiitti barbaaddee hin bittaa. Innis waama sodaachisa baay'ee amma 8,000 amma 7,000 yoo waamu yoo humni kee danda'e bittaa dhabde immoo dhiistee dabarta.
Torban lamaanas oomishaalee hundarratti gatiin dabaleera kan jedhan ammoo aadde
Beeteleemin
jedhama. Haalli amma jiru baay'ee ulfaataadha. Guyyoota 15 dura qullubbii diimaan kiiloogiraamni tokko qarshii 20 hanga 25 ture. Amma garuu qarshii 35 hanga 40 kan jedhamaa jiru. Amma ayyaana irratti baay'ee dabaleera. Kan bara darbeera baay'ee dabalee jira. wanti hund dabalee ragatiin isaa barbarreen qullubbiin garmaleedha kan isaan dabalan garuu saba maaliin akka dabale hin beeku obbo Tolsaa Battalee qonnaan bulaa naannoo Aqaaqiiti hoolota furdisuudhaan gabaaf dhiyeessanii
gabaa ayyaasan dhufee hoolota fide Olota manain kaba horsise kabarren gadda tollalu akabarren gadda muti gaban barana mu baye ku desna meda gamachura ambarren gadda kuma afuri barana kuma lama dibashani angana no kuma dibasa de dere gurguratan jira ya tawo male bareda baye desna meda nama gamachisa barana gaban tasgabbala ku fada
Adde Azeef Takkaalli namoota dhaabare'ee keessa targine dubbisne keessa isaan tokko daballingati kan barana kan bara darbeerra akka cimaate ibsanii jiru
Azeef Takkaalli ibaalalla
Azeef Takkaalli injedama re'ee bituu fan dhufe gabaan gatii ittiin wal bitee gurguraa jiru kan bara darbeerra wal bira qabamee yoo ilaalame garmaleedha kan dabale garuu argamuun isaayyuu waan gaariidha jedhee yaada kan bara darbee qarshii 3000 hanga qarshii 4000 bitaa turre re'ee tokko amma immoo qarshii 7000 hanga 8000 jedhamaa jira Magaalaa Finfinnee bakka garaa garaatti akka naannofnee ilaalletti jala bultiin gabaa bara haaraa kan bara 2014 kan bara darbeetiin gatiin isaa haalaan dabalee akka jiru namoonni bitanis ta'e gurguran ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 sanbataaf bilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa turan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya kanneen ayyaana waggaa haaraa Itoophiyaa ayyaaneffattaniin bagattiin sin ga'e jecha wallee ayyaana waggaa kanaaniin sagantaarraa goolaba sagantaa keenya boriitii walitti deebina. Nagaatti bula.
toletto, toletto, toletto.